You can go ahead.
Okay, thina singabasebenzi iproblem esinayo zi train delays. Ezi delaya kangange hour 60 to hour imizuzu. So ke zi challenges sinazo, kufuneka siphendule customers sizixelele ba i trainers ya delay nazo xa i problems sinazo.
And uthe enye into ile ye water level.
Ya yeah, sine problem ye water level between ine nolungile nonqubela ku train esibheke eKhayelitsha eKrisani. So zijika ePhilippi station then siya sifumana ibus pa after 9 o'clock nge after peak hour.
And because of ama delays abantu now they are forced ukuthi bavuke ekseni kakhulu and then they catch ibus around 5.
Yeah, kufuneka bavuke kwa in time because ei trains zethu zokuqala zihamba on time, ziyalibamba ixesha zokuqala i train, then after ngoku kubethe u 6 siye sifumane yezo delays ke ngoku because i train zethu zisebenza line A1, so yiyo loo nto ke ngoku zithanda ziya authorizewa ezitishini ezithile, so then ke ngoku zikwazi ukuhamba ke ngoku ngaloo maxesha ahlukeneyo adileyayo.